olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
Ua whaiti oina e le Associate Alawai le Pharmacy Guild of Australia le tula whonua le malo tele e whaatawina ai e nā ofa le talawai le sikaleti suawai po o vapes a e le to e whaatawina I isi whale oloa po o supermarketi. O le tula whono na pāsia I le senate I lalo o se tuutuunga a le Labour ma le Greens ma e nā o tangata mātutua e mawhai o na whaatawina vapes mai whale talawai e au noa ma se pepa mai se fōmai po o se prescription. O I lātou, I le se funuma le valu tau sanga e te tau ona iai se pepa fōmai. Nā sāu noa le sui peresetene o le Pharmacy Guild of Australia, Nick Panayaris, e le o iai ni mōli mau whaatuatua ina, e langolonga ina ai le tāla whiangai o le whaai unga le mahalo tele, I se tuutu unga whaai lililo na lātou whaia ma le Greens, e ao fiai le soifua mālolo ina o le atunuu.
There is not any nicotine-containing vapes on the Australian Register of Therapeutic Goods to be truly deemed therapeutic items. But yet, pharmacies across Australia, thanks to this secret deal between the Labor government and the Greens, are being asked to supply these nicotine-containing vapes that are not backed by strong clinical evidence as a smoking, quitting or cessation tool to be given without a prescription through community pharmacies.
Ua te talaina mai le whale pui pui lona tona le taitai o WikiLeaks, Julian Assange, ma ua ngai ai nei I Amerika e tali I ona mōlianga o lona whaasalalawina o whaamatalanga pui pui a le military a Amerika I lunga o le upenga ta wha ilangi. O Julian Assange, ua lima se fulmalelua tausanga lona matua, ma ua tele tausanga o tau mwhai e ta o fia o na au maia whaamalosi o ia I Amerika e tūlai e tali I ona mōlianga. Peitai o leaso, leaso lua se fulmane limo yuni, na ia ioe ina ai le mōlianga e tasi, I se tuutuunga na whaia maloia le maloi Amerika po prosecutors, ma ua whaamuta ai o na toe saisaia o ia I Peretania, ai ua amata o na whaangasolo lo na whaamasinonga, ma toe fo I mai ai I au se talia nei. Na whaafetaia e lona toalua, le tinaia Stella Assange, le langolango atua le totele I le lalolangi I le maua Julian Assange, ai maise I le tele o tausanga o saisaia o ia I le fale pui pui.
Throughout the years of Julian's imprisonment and persecution, an incredible movement has been formed, a movement of people from all walks of life, from around the world, who support not just Julian and not just us and our family, but what Julian stands for, truth and justice. We still need your help. What starts now with Julian's freedom is a new chapter.
E to o whātangata na maua o lātou tino maliu I te tonu o se whale o se apartment I leitu I mātou o Melbourne I le tae ao na leila. O tino maliu na maua e se tangata o se ali ina I e tā ua I le Channel 9, o ia e nofo tua oi ma le apartment, ma iai sona so o tanga whale a inga o ia o le uncle, o se tasio I lātou ua maliu, I le whale I le pitonu o Broad Meadows. Na ia tā ua nā alue asi, ia lona nephew, a e le itali maia le tuitu I atu I le whae tutoa, a e na ia I loaina mai se whaamalama le tamata lavau pe se fulma le fitu tau sanga le matua o ta oto I le fola o le whale e fōlinga mai ua uma lona ola. Na ia tā ua lona talitununga, o le māri liwo I lātou nei, na māfua mai I le inuina o se waila au whaasāina mālosi.
I've come home to find family members in a house deceased and it's tortured me, shocked me.
Do you know what's caused their death, Corey?
I think an overdose, but I'm not too sure exactly. I found them and it's tortured me. It's really, really got to me.
Like, share, mafaali sa ufinangalo, muli-muli ili SBS Samoan ili Facebook.